I don't think you're ready for this one. Cox, Young Chefe, Music Spy,
Jazzy Boy.
Tebede, if you want me to go cuckoo, do Benenshi la bushe nyuku. Tutu katapila bae, body viewing imumo ne full view. Pana mika chimtuma, mubangi leko chimtuma. Chimtuma, unahuna umona vyuma. Chimtuma, mubangi leko chimtuma. Jazz, chimtuma, unahuna umona vyuma. Na chimutumwa na ufwa na mariashi. I'll make sure I get you gelo wali na nyashi. Kulesu muka na bango tuba manasi. Vya kulihana shake and sipu bad manazi. Neha boto umone mawino. Kukumone sevya mwaza mchinyanja vabwino. Kupenga ngu MC but not wabwino. I'll treat you well chako hona kapi no. Hey. A boto is all I need. Try to get me there then you a friend indeed. Hey. Mumwe tuba motwe shiri la matise. Vivya kutuwa masopa muka wanangu na vishi. Responsibly nangu nwakanawa. Possibly no fights. Vivya shindombo vya kanawa. Neha boto ngu kumone semi chemwe. Teeth out, get chombo wakulu chemwe.
If you want me to go kuku, do Benenshi la bushe nyuku. Tutu katapila bae, body viewing imumo ne full view.
Pana mika chimtuma, mubangi leko chimtuma. Chimtuma, unahuna umona vyuma. Chimtuma, mubangi leko chimtuma. Chimtuma, unahuna umona vyuma.
Young Chefe, let's ay. Bela boto, mbeloko. Okupuku tate mamoko. Fopo, mochi pimpopo. Pala manji kateko poko. All drinks on bill ya babaya. That's me, pano chinso chikaya. Get low kwa tibesi ya mkwaya. Ikona fechi pale na mafresh muataya. Kale kale na baleta new stock. Neftala fiapa full stop. Defole shama wine in ishkof. The roof's on fire na kukaba cheat off. Alo achan, mtambi catch cap. Mpante po round mbatambi set back. Knife in a tumba mpanti de chital. So atawe de ashi mpanti de fital.
If you want me to go kuku, do Benenshi la bushe nyuku. Tutu katapila bae, body viewing imumo ne full view. Pana mika chimtuma, mbangi leko chimtuma. Chimtuma, unahuna umona vyuma. Chimtuma, mbangi leko chimtuma. Chimtuma, unahuna umona vyuma. Lombangu kuhane haka nyombo. I shower with money ushikombe na lukombo. Kupengu blessa nge ya mbi George Mpombo. Chumangu na kukana kukumona kwa hombo. Na chipoto nangu kushindikiza. Chipwe budget ya luva na yove kushikiza. Chipwe chihande nangu kuhakwila. Yetuka twapenda na behavior ya kuhekwila. Muwala mapa mwakuliswega. Chipwe nangelele jowe swepa nangu jisweka. Chumangu na kutondaka hakatoti. Confide in me kwa mbulula I don't. Baby, give me sipu. Ngewa mumono na kwane don't give a skip. Yetu tuwa bashinda ba mapisto. Ninge kangwa nwine moku nguwa pangu wa soni soni.
Tebele, if you want me to go kuku, do Benenshi la bushe nyuku. Tutu katapila bae, body viewing imumo ne full view.
Pala mika chimtuma, mbubangi leko chimtuma. Chimtuma, unahuna umona vyuma. Chimtuma, mbubangi leko chimtuma. Chimtuma, kuna huna umuna vyuma. Hey baba, chamalunga batuwa mamuzubo. Yatuwa mahazubo, totuama Mtambo. Sit pillars in the house. Just boy on the back. Mbaga. A big shout out to Mr. Jonathan Wenderema. God bless you bro. Brian Kakoma. The managers, let's go. Chamalunga waktani. High level. Music is power. Music is what it is. It's energy. If I, music is life, yeah. A big shout out to Big Rose. Mbaga. Hey, if I ride, eh. Run K in the house. Hey. K cozy.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Set Pillars Commander. One Ferris Seya.